Tanium
Masawut 001 Kenyan boy
Magic's anger on the beat.
Niruhusu mimi kutema mimi ni yako Mr. Kianani. God one minda sakamani juni nyuki minda chovia hani. Kona feeling neza feel kicho nyanya neza raru kini feel. Na tigal tuende basi msitiri ijuma ikifika sita bleki minda patigal. Ama tuende msikitini lanko konganga kesho komganga uyo. Leo ntapagawa kweli nimepata uyo. Leo nitastaga kesi maraga uyo.
Umenishikisha pepo mapepo kwa penzi lako. 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 Umenishikisha pepo kila nikilala na kuota tu kwa ndoto. Akili isha kuwa meto nitakae muona na muita jina lako. Kukupata we sitojutia wangu malikia mola mika nijalia. Rumba kizomba takwimbia chaza ukinikumbatia wangu maridhia. Umenishikisha pepo mapepo kwa penzi lako. 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 Waka 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 kwenye kiza mama. Waka kata 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 waonyeshe mama. Kata daka 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 kagoli kipa mama. Waka 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 kwenye kiza mama. Waka,